Karibu msikilizaji kwenye makala ya kilimo biashara hapa Mukuru. Jina langu ni Ledira Botere. Hamesia illucens, yani black soldier fly kwa lugha ya kimombo, ni inzi wa kawaida aliyeenea sana tangu mwishoni mwa karne ya 20, na amekuwa kizingatiwa zaidi kwa sababu ya manufaa yake kwa kuchakata taka za kikaboni, yani organic waste, na kuzalisha malisho ya wanyama na mbolea kwa mimea. Black soldier fly ni inzi anayeiga kwa sana na aliye kwa karibu sana kwa kimo, rangi na muonekano wa nyigu wa tope ya bomba, yani mud dober wasp. Uigaji huu wa aina hii ya nyigu himarishwa hasa kwa kuwa antena za inzi ni ndefu kama za nyigu, tarsi ya nyuma ya inzi ni ya rangi ya kijivujivu kama ilivyo kwa nyigu, na ana madirisha mawili madogo na ya uwazi kwenye sehemu ya chini ya fumbatio. Kikundi cha Ubuntu hapa eneo la Mukuru kwa Ruben kimekuwa kikundi cha kuigwa na kutiliwa mfano, kwani wameanzisha ukulima wa black soldier fly kama njia moja wapo ya kujiajiri, na najiunga na Steve Omondi ambaye ni mwenyekiti wa kikundi hiki na anazidi kunielezea kwa kina ni nini kiliwavutia kujiunga na ufugaji huu.
Nawakilisha group ya Ubuntu CBO na nikibonga history ya BSF during the current project konayo black soldier fly on around 5 stages, which kuna egg, kuna hiyo first instant mpaka 5, then tunaingia kwa hiyo larva stage, pre-pupa, pupa, alafu na adult. So ukiwa kwa eggs inachukua 5 days ndo zi hatch. 5 days okay, unazi introduce kwa chakula yao yenye inajita substrate yenye matengeneza. Hapo zitachukua 1 day to 14 days zi turn into pre-pupa. Zikifika kwa pre-pupa, zinatake kwanzi hapo mpaka to pupa stage inachukua 1 to 18 days. Yoki adile 14 plus 18, and that to total life cycle sako yote ya BSF na ni 45 days. Na ndo ufuge hizi BSF kuna yo process labda lazima utumie, lazima kuna chakula, ndo chakula na kula ni organic waste. Wenajua organic waste natoka na zile chakula tabakisha kwa manyumba, ama hizi chakula zenye kwa moteli, fruits, hiyo ndio nakula kwa sana, ninafanya na grow so fast. Na hiyo chakula yenyewe kama sivyo tuko kumta na kwanga tuna collect kwa hizi ma kwa moteli, tukifanya pia gabe collection hizo pia tuna sort yenye ni procedure. Tukisha kwa hiyo chakula inafika kwa hii area yetu tuna sort, tukisotio chakula yenye kofiti nafaa tutengenezo chakula, ndio chakula yenyewe nafaa ina mix na molasses, kuna yeast na kuna dawa fulani inaitwa EM1, una mix nayo chakula ndangalai na kuwa fermented kwa siku kadhaa. Ukistoe chakula, hiyo chakula ndio inajita substrate. Same moment uko na mayai zako kwa hatching, ukitoa zile mayai zikiach 5 days ndio unakuta niyo ni first instant unazintroduce kwa chakula nyosha tengeneza. Juwezi pate chakula direct, itakuwa ngumu kuikula, ama itachukua long kwa ile sako yake. Chakula ikiwa iko mbaya itachukua long ku grow ama kukula, na tunaitegemea kukula ndio grow fast, ndio sako iko na complete.
Okay, black soldier fly ni kitu tumeenda tukasomea, ambapo tunaenda tukasomea some months, ilikuwa ni kama around 6 months hivi, na vile tulisomea tulipata ni insect feed, kwa sababu kitu ya kwanza ni si harmful, haidhuru mtu ama iumi, ni kitu friendly, then ina produce vitu mingi, na ina produce kama hiyo yenyewe ikiwa kwa larva stage ni chakula ya wanyama kama kuku, nguruwe, unaopatia na iko na protein mingi sana.
Faida za inzi hawa huwa nyingi sana, kwani mabuu, yani larva ya black soldier fly, hucheza jukumu sawa na la minyoo nyekundu, yani redworms, kama watenganishaji muhimu katika kuvunja taka au vyakula za kikaboni na kurudisha rutuba kwenye udongo. Zaidi ya hayo, mabuu ya inzi hawa ni chanzo mbadala cha proteini kwa ufugaji wa samaki, malisho ya wanyama na chakula cha mifugo. Bwana Eric, ambaye ni mtaalam kutoka taasisi ya kitaifa ya wataalam wa kilimo Mirama, anazidi kunifafanulia kwa kina faida za inzi hawa.
Economic value of black soldier fly farming is in livestock feeds. You understand at the moment if you are farmers or if you are not farmers, you can feel even the heat from farmers purchasing livestock feeds. the prices have really skyrocketed. Yeah. Farmers cannot manage to balance their books of accounts. So most of the feed processing industries have taken advantage of the farmers. Mm-hmm. They compromise on the quality. So BSF came in to cushion because the protein content in the larva, now the larva of BSF, is almost around 50% crude protein. And I don't think if you have any other sources that are very high that can give us around 50% of crude protein the way BSF does. So I said the economic value of BSF is livestock feeds, But without forgetting on this other side of crop production, the end product, after it has, as she had explained, after it has worked on the waste, call it substrate, because not all of them give them waste. After it has worked on it, we shall have an end product called frass. The frass, very nutritious for crop production.
Yeah.
For crop production.
Yeah.
Mostly for urban farming, because in a car, kama chai, kama tea leaves, very nice. It's very clean. Tayona, as we go there, you love to see it. Unaweza inua uweke kwa kona hapo, when you're having your pot at your balcony farming, you do it. The nutrient content has been tested by the crop nuts. Nutrient content does another level. The nitrogen, NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium is far beyond yenye tunapata kwa hizi zingine.
These are the teas. Like
exactly. So besides livestock production, it is equally important in crop production. Because you understand also the prices for fertilizers does a menace other thing. So if you're having a supplement, something that you can get cheaper and it will help you in production. For us now, our field, the agronomy, we are talking of protecting the soil. Fertilizers are no longer protecting our soils. Our soils have turned acidic. Because we've run away from the traditional organic way of preparing our composting our manure. So easy to end a direct planting season, DAP, but without factoring in the long-term effects. So BSF has come in to give us the organic of it.
Hata hivyo, ni wazi kuwa kila aina ya kilimo biashara huwa na changamoto ya aina yake, kama vile baadhi ya wanakikundi hiki cha Ubuntu wanavyonielezea.
The main challenge yenye BSF ina kwa mfugaji wote, hata sisi peke yetu, ni kitu climate temperature. Yezi fanya pote place kuna baridi. Seukani place na baridi, ni must banu kuwe na hizi majiko ama hizi lights za joto. Ndiweze kufanya fiti bila hiyo yezi toboa. Itachukua time mingi kugrow ama utazi waste. Na pia lazima maji ukuwe nao place uko malumefaa kufanyia farming ya BSF. Maji pia ni muhimu. Kama climate iko fiti, akisho uko na maji juu pia zinataka ile usafi. Hata kazi zina deal organic waste. Lazima hizo organic usiwe ati place uko maintain usafi. Jua katuta maintain kwa chafu, zina inzi kuwa pale ni hizi. Na momenti inzi zikile eggs kwa hizo chakula zao. Obvious mtaweza kuta muna harvest inzi mkithane muna harvest hiyo BSF. So lazima pia tu maintain ile usafi. Juu hakuna venu tadili na kitu, we ni binadamu lafu uko kwa environment chafu. So ni kitu challenge big tu ni hiyo climate. Kama kuku place iko cold sana, zifanyi poa. Na place ikiwa hot tena sana, hazifanyi fiti. So kama place iko hot inamaanisha utakuwa pale on toes kuzimonitor. Kuangalia venye zina react juu. Temperature ikiwa high na hiyo humidity. Kama kwa kreti zako, zizi chukua zinachezea chini ya kreti kwa hiyo chakula. Zitakuwa zinajaribu kutoka ukujua angalau mali zinapigwa naye. Na ya wana wakati zinatokea ukujua inamaanisha zikuli. Naona, zina kuwa zineza dai, yenye si pande yetu. Hiyo ndio challenge kubwa kulingana place tuko, naona sasa mambo ya maji natuangaisha. So tungeza patata wala tunaweza tu support tuweze patata kama ni tank kama connection za maji. Wakati ile temperature juu vitu najua temperature Nairobi yenye juu imekuwa hot, inamaanisha kuna time nafaa tuna sprinkle maji kwa ground angalau ndi kulile yawa greenhouse.
Aidha, kikundi hiki kimewarai vijana hapa mtaani kujiunga na shughuli za kilimo biashara ili kuweza kuongeza sehemu za ajira hapa mtaani, hali kadhalika kutoa nafasi za kujikimu kimaisha.
Na hilo jumbe za tuma pia juu si wote tuwezi toshia industry huko kwa makampuni ama white collar jobs, na ukulima pia inasaidia. Tuweza jituma kwa hizi mambo za farming, na hiyo farming tukijituma poa pia tutakuwa tuna reduce crime kwa mtaa. Si ati tukue lazima tuende unyonge mtu ama ungoje mtu ile mshahara yake ndio mnyang'anye. Si wenyewe tunaweza jiemploy through hizi project ndogo ndogo. Tusidharau juu kuna watu wako mali hizo ndo zinawalea na wanaishi fiti. So ni vijana pia wajitokeze, wale wako pale nje pia wafanye kitu. Usiongoje ati lazima ufanyiwe ati politician ama leader wote. We mwenyewe anza na kitu, ndio angalau ile leader kikam anaona nyewe uko na potential ya kufanya kitu ama uko na passion ya kufanya kitu, hata kuja kuchipini.
Ni makala ya kilimo biashara yakiwa yameletwa kwako nami Ledira Botere, Ruben FM.